wanda wa jaida Nibango wacho wa techkeo wazinga chikisi Ndambu zama waga imba Pandazo tabronde damuna ngazinga ndidi Kava neko munga kuna ipwa Androtu moke wangwa ntore jaska zi Maguda wando frame hey. Mafia dombo hari ambute musari chivi Kwende majizu kira mtofai Sabote jinge mwana ma stop sign Ndina dake zozu nisaka ni offline Shwaka dakwa zo ganza ni offline Sefiri Uli sefiri Wakufunzo tifuze re misiri Kipo update kweni kwenye magisiri Ishitiri Sefiri Kunona kanda wajaida Nibango wacho wateshkeo wazinga chikisi Ndambu zama waka imba Pandazo tabronde damuna ngazinga ndidi Kava neko munga kuna ipwa Androtu moke wangwa ntore jaska zi Maguda wando frame hey. Mafia dombo hari ambute musari chivi Bayo ntenge sera fune daga Matzaga Maira kuru nyufara fume naka Mawacha Tuti peku chisena ngazo gere Bajava Njiba loki nunza baga Weraga Chika umbare Mwansha e mraun Baba hela Muriseko mraun Ndimu na 24 Tijube kibaba Tijuze baba Chika mtuze baba Hey, unona kanda wajaida Nibango wacho wateshkeo wazinga chikisi Ndambu zama waka imba Pandazo tabronde damuna ngazinga ndidi Kava neko munga kuna ipwa Androtu moke wangwa ntore jaska zi Maguda wando frame hey. Mafia dombo hari ambute musari chivi